President Obama dio tanafu imal tu seena qabetti jedan Kuba avana jira bulchot biisuni lenwan du wal dubbatet jira gara odu tikist gamme sandebis.
President Obama hasa kibtat harra Kuba tigod irat seena walitti dufenya biyota lamani rakina qabachu dugada jede erga naga umuf dabarfat irratti addaduma Washington fi Havana eddu jiru sirresuf qamni lamanu irat hujjete gara fundurat demu hindanda amajechudan malif imala kanaka godero ipsu.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Asrufunkiya archatu saduma kabara lola qabanawa biyota America wanota kessa ture awalu dafi asrufunkiya arkamichoma ummata kubaf dirirsufi.
President Obama qoqqobbin dinagde kubarra baradera da ture akaka uswa micha dihesera qoqqobbin kun baa bar irra darbe ammi yero haqamus jedeera. Lamiwan kubati mirgi motuma sani qeku akasumas mirgi qama san bulchu filachu egamu fiqaba jechudan Obama gahe demokrasin gudina biyetti ti gumachu akanat ibsa.
But even if we lifted the embargo tomorrow, Cubans would not realize their potential without
garu utu boruma ugurasana kasne yu lammi wankuba yobi yesani ke satitifufinsa njijiram nintane dande tikaban ojimulisu ndandan ojetan kallatidan kampanile kuba ke sat invest goran ke sa ojargachu qaba addaduma mallaqa minda lammi wankuba lamanargatan gidduti addaduma umun qabu Chasan interneti gutuma odoletti walge lammi wankuba biyota dunya kabrofi gudina dinagde sena dunya ke satti sa olanate wajjin walqunna muqaban
ibsad maratti gazete sitotaf kenna meratti waaman walitti dufeenya kuba fi united states fo ya insa agar sisa jirachu tuqe garagarma biyonni laman imma demokrasi fi mirga dala namaratti qaban garu gudda ta u dubbate Kanafu United States immota kanaratti dubbachu fi ibba gochu ittuma fufti kana jechun garu hire Kuba United States fi biyya kanitu murteessa jechu miti funduri Kuba ummata Kubatin murtahas jedeera gama Kuba rais Castroon erga hoggantoonni kullamaan ibsa kennani booda haala himbaramneen gazetistoota ragaafi fudhateen Kubatti waayee hidhamtoota siyaasaa gaafatame ture aridhaan yeroo deebisu maqaa namoota sababa siyaasatiin hidhaman jettan kana natti agarsiisa Kuban hidhamtoota akkasiin qabdu hoo akka jiran ragaadhan fiddan mana hidhaa harreen bulanii amma gadhiisna jedheera karaa biraatiin Obama turtiisaa Kuba kanaan iddoowwan seena qabeessa daawwate keessaa tokko bakka siidaan goota Kuba walabummaa biyyattiiti falmeetti itti argamu Obamanis iddoo kanatti abaaboo yaadannoo kaahera President Barack Obama daawwannaa Kubatti godhe kana haadha manaasaa Michelle Obama ijoollee isaa lamaanii fi amaatiin isaalleen wajjiniin imalaniiru
This program has come to you from the Voice of America, Washington.